Here's another one.
El Dorado.
Some touches.
They call it BZ. I'm like,
they wait and stop. Naogopa kuzima, kuna binti memwelewa. Step by step. Pochi mevimba, bili zote ntazibeba. Napena livo sexy na kifuwa ni dede. Katuto nike pesi, minatamani nika bebe.
Take five now,
Yeah. When you dance floor, lundo. Lundo, and if you dance now, so cool. Kama ni kucheza, ni cheze nae. Akitaka kusepa, ni sepe nae. Hato siku mbima, ni spendi nae. Wote na wasepe, ni baki nae.
Nachechema. Nachechema. Nachechema.
Toto fani linye gula bia.
Nachechema.
Akitembea, anachechemea. Toto fani lenye gula bia.
Nachechema.
Akitembea anachechemea.
Nachechema.
Busy. Ana gula bia na vute isia ya kumbambia. Kumbatia nikimwangalia kini kati ki. I'm like, oh my god, ongeza bia. So doki tena club bila we. Spotty top kama nikiwa na we. Ongeza my job, yondoke na we. Ntacheza paka tarab, radi nicheze na we. Speedy boss, cheers to gonge glass. Fikiri boss kama twende ni tetax. Mwili nafs, nakubali chukidance. Acha was,
baby.
Nipe na fuss.
Toto fani lenye gula bia.
Nachechema.
Akitembea anachechemea.
Nachechema.
Toto fani lenye gula bia.
Nachechema.
Akitembea anachechemea.
Nachechema.
Woo! Let's get gas some liquor. They call me Bobby Lam, I'm busy. Yeah, now how we doing, right? Let's get it out, baby, yeah.